Mina konda lafu wa unanona Unitumie wa ukicheka mini liye mbona Likupa all the happiness ka lose mine Nilichiza linkadata nika lose mind Nikiku lose fine, sezi kuchoose wine Kisa stress na mawazo nende offline Damn, hadi moyoni nilisha kutoa Haiwezekani kila siku ona nikomoa Nikupebega ulilie hadi linaloa Alafu bado tukosane vita vinaboa Kama ulifikiria nitakuoa hapa kuna ndoa Bora nkatafute shimo mpya la kujoa Nenda mwana kwenda kwako nishajitoa Kila laheri labda Mungu wenda kakuokoa
Manipulate, manipulate Every time you lose her name miranga In your stormy days I'm your calm Lakini roundi hiki takuramba AI Utarilate Ukijipata solo in your corner In your rainy days in your calm Lakini roundi hiki takuramba